Isahluko seshumi nambili. Ukuphila ngendlela ejabulisa uNkulunkulu. Ungaba kanjani umngane kaNkulunkulu? Inselele kaSathane ikuthinta kanjani? Yikuphi ukuziphatha okungamjabulisa uJehova? Ungaphila kanjani ngendlela ejabulisa uNkulunkulu? Izigaba 1 no 2. Nikeza izibonelo zabantu Jehova ababheka njengabangani bakhe abaseduze. Ubungakhetha umuntu onjani ukuba abe umngani wakho? Cishe ubungakhetha umuntu othanda izinto ozithandayo, onembono kanye nezimiso ezifana nezakho. Futhi ubungadonseleka kumuntu onezimfanelo ezinhle njengokwethembeka nomusa. Kuwo wonke umlando, uNkulunkulu uye wakhetha abantu abathile ukuba babe abangani bakhe abaseduze. Ngokwesibonelo, uJehova wabiza u-Abrahama ngokuthi umngani wakhe. UNkulunkulu wabiza uDavide ngokuthi umuntu ovumelana nenhliziyo yami, ngenxa yokuthi wayewuhlobo lomuntu uJehova aluthandayo. Izenzo 13 verse 22. Futhi uJehova wabheka umprofeti Daniel njengomuntu ofiseleka kakhulu. Daniel 9 verse 23. Isigaba 3, umbuzo. Kungani uJehova ekhetha abantu abathile ukuba babe abangani bakhe? Kungani uJehova athi u-Abrahama, uDavide noDaniel bangabangani bakhe? Watshela u-Abrahama, ngenxa yokuthi ulalele izwi lami. Genesis 22 verse 18. Ngakho uJehova usondela kulabo abazithobayo benze lokho akucela kubo. Watshela ama-Israyeli, lalelani izwi lami, ngizoba uNkulunkulu wenu, nina nizoba ngabantu bami. Uma ulalela uJehova, nawe ungaba umngani wakhe. UJehova yabaqinisa abangani bakhe. Izigaba 4 no 5, umbuzo. UJehova uwabonisa kanjani amandla akhe ngenxa yabantu bakhe? Cabanga ngalokho okushiwo ukuba umngane kaNkulunkulu. IBhayibheli lithi uJehova ucinga amathuba ukuze abonise amandla akhe ngenxa yalabo abanhliziyo yabo iphelele kuye. Esibili Zechronics 16 verse 9. UJehova angawabonisa kanjani amandla akhe ngenxa yakho? Enye izindlela ivezwe kumahubo 32 verse 8. Afundeka kanje. Mina Jehova, ngizokwenza ube nokuqondisisa. Ngikufundise indlela okufanele uhambe ngayo. Ngiyonika iseluleko, iso lami likubhekile. Yeka amazwi othando abonisa ukukhathalela kukaJehova. Uyokunikeza isiqondiso osidingayo futhi akuqondise lapho usisebenzisa. UNkulunkulu uyafuna ukukusiza ukwazi ukunqoba izilingo novivinyo. Ngakho, uma ukhonza uJehova ngenhliziyo epheleleyo, uyoqiniseka njengomhubi owathi, ngimbeke njalo uJehova phambi kwami, ngeke ngintengantengiswe, ngoba yena ungakwesokunene sami. Yebo, uJehova ngakusiza ukuba uphile ngendlela emjabulisayo. Kodwa njengoba wazi, kunesitha sikaNkulunkulu esingafuni ukuba wenze kanjalo. Inselele kaSathane. Isigaba 6, umbuzo. USathane wabasola ngokuthina abantu. Isahluko 11 sichaze indlela uSathane uDevil aphonsela ngayo ubukhosi bukaNkulunkulu inselele. USathane wasola uNkulunkulu ngokuthi uqamba amanga, futhi washo ngeziphansi ukuthi uJehova akenzanga ubulungisa ngokwenqabela u-Adam no-Eva ukuba bazikhethele bona ukuthi ikuphi okulungile nokungalungile. Ngemva kokona ka-Adam no-Eva, futhi njengoba umhlaba wawugcwala inzalo yabo, uSathane wangabaza izisusa zabo bonke abantu. Wathi, abantu abamkhonza uNkulunkulu ngoba bemthanda, awunginiki ithuba, ngingenza noma ubani ahlubuke kuNkulunkulu. Indaba yendoda ebizwa ngokuthi uJobe ibonisa ukuthi lokhu uSathane ekholelwa. Wayengubani uJobe? Futhi ungena kanjani enseleleni kaSathane? Izigaba 7 no 8. Umbuzo A. yini eyenza uJobe wavelela kubo bonke abantu besikhathi sakhe? Umbuzo B. USathane wazingabaza kanjani izisusa zikaJobe? UJobe waphila eminyakeni ecishe bengu 3600 edlule. Wayeyindoda elungile ngoba uJehova wathi, akukho muntu njengaye emhlabeni, umuntu ongasoleki futhi oqotho, owesaba uNkulunkulu futhi ogwemayo okubi. Jobe 1 verse 8. UJobe wayethandeka kuNkulunkulu. USathane wangabaza izisusa zikaJobe zokukhonza uNkulunkulu. Udevil wathi kuJehova, awuzange yini wena umbiyele yena uJobe, nendlu yakhe nakho konke anakho nxa zonke? Umsebenzi wezandla zakhe ubusisile, nemfuyo yakhe ithe chithisaka emhlabeni. Kodwa ngiyacela, ake welule isandla sakho, uthinte konke nakho, ubone ukuthi ngeke yini akuthuke khona kanye ebusweni bakho. Jobe 1 verse 10 no 11. Isigaba 9. Umbuzo. UJehova wasabela kanjani enseleleni kaSathane? Futhi ngani? Ngakho uSathane wagomela ngokuthi uJobe ukhonza uNkulunkulu ngenxa yalokho ayekuthola. Udevil wathi futhi, uma uJobe engavivinywa, uyomphika uNkulunkulu. UJehova wasabela kanjani enseleleni kaSathane? Njengoba kwakhileleke izisusa zikaJobe, uJehova wamvumela uSathane ukuba avivinye uJobe. Ngalendlela, lwaluyovela obala uthando lukaJobe ngoNkulunkulu, noma ukungamthandi kwakhe. UJobe uyavivinywa. Isigaba 10. Umbuzo. Yiziphi izilingo ezehlela uJobe, futhi wasabela kanjani? Ngokushesha, uSathane wabe sevivinya uJobe ngezindlela eziningi. Enye imfuyo kaJobe yebiwa, enye yabulawa. Iningi lezinceku zakhe labulawa. Lokhu kwaletha izinkinga zomnotho. Olunye usizi lwehla lapho izingane zikaJobe eziyishumi zibulawa isivunguvungu. Kodwa naphezu kwalezi zehlakalo ezimbi, uJobe akazange one noma amsole uNkulunkulu. Jobe 1 verse 22. Isigaba 11. Umbuzo A. USathane wabuye wamsola ngani okwesibili uJobe? Futhi uJehova wenze njani? Umbuzo B. Yini uJobe angazange ayenze nakuba ayisenesifo esibuhlungu? USathane akadelanga. Kumele ukuba wacabanga ukuthi nakuba uJobe ekwazile ukubekezelela ukulahlekelwa impahla yakhe, izinceku kanye nezingane zakhe, uzomphika uNkulunkulu umeke wagula. UJehova wavumela uSathane ukuba shaye uJobe ngesifo esinyanyekayo nesibuhlungu. Kodwa ngisho nalokhu, akuzange kumenze uJobe ukuba aphelelwe ukholo kuNkulunkulu. Kunalokho, washo ngokuqiniseka, ngeke ngiziphuce ubuqotho bami ngize ngiphangalale. Jobe 27 verse 5. Isigaba 12. Umbuzo. UJobe wayiphendula kanjani inselele kaDevil? UJobe wayengazi ukuthi nguSathane wayembangela izinkinga. Engakwazi konke lokhu Devil ayekushilo ngobukhosi bukaJehova. UJobe wacabanga ukuthi uNkulunkulu ombangela izinkinga. Noma kunjalo, wabulondoloza ubuqotho bakhe kuJehova. Inkambo kaJobe yokwethembeka yafakazela ukuthi kwakungamanga lokho kwakushiwo uSathane, ukuthi wayekhonza uNkulunkulu ngezisusa ezimbi. Isigaba 13. Umbuzo. Waba yini umphumela wokwethembeka kaJobe kuNkulunkulu? Ukwethembeka kaJobe kwanikeza uJehova impendulo enamandla ekusoleni kukaSathane kokwedelela. Ngempela uJobe wayengumngane kaJehova, futhi uNkulunkulu wambusisa ngenxa yenkambo yakhe yokwethembeka. Indlela ohileleke ngayo wena. Izigaba 14 no 15. Umbuzo. Kungani singase sithi inselele kaSathane kuJobe ithinta bonke abantu? Le ndaba yokuba qotho kuNkulunkulu eyaphakanyiswa uSathane yayingabhekisiwe kuJobe kuphela. Nawe uhilelekile. Lokhu kubonakala kahle encwadini yezaga 27 verse 11. Lapho izwi likaJehova lithi khona, Hlakanipha ndodana yami. Wenze inhliziyo yami ijabule ukuze ngimphendule ongholodelayo. Lamazwi abhalwa uJobe esaba mathambo mhlophe. Abonisa ukuthi uSathane wayesalokho ekholodela uNkulunkulu futhi esola nezinceku zakhe. Lapho siphila ngendlela ejabulisa uJehova, empeleni sisuke simnikeza impendulo yokuphendula izinsolo zamanga zikaSathane. Kanjalo senza inhliziyo yakhe ijabule. Uzizwa kanjani wena ngalokhu? Ngeke yini kube kuhle ukuba nengxenye kuphenduleni amanga kaDevil? Ngisho noma lokho kusho ukwenza izinguquko ezithile ekuphileni kwakho? Paulu kuthi uSathane wathi, umuntu uyokhipha konke nakho ngenxa yomphefumulo wakhe. Jobe 2 verse 4. Ngokuthi umuntu, uSathane wakwenza kwacaca ukuthi wayengamangaleli uJobe nje kuphela, kodwa bonke abantu. Leli iphuze libaluleke ngempela. USathane uye wangabaza ubuqotho bakho kuNkulunkulu. UDevil angathanda ukukubona ungamlaleli uNkulunkulu, futhi uyishiya indlela elungile lapho kuqhamuka ubunzima. USathane angazama kanjani ukwenza lokhu? Isigaba 16. Umbuzo A. Yiziphi izindlela uSathane azama ngazo ukususa abantu ekulandeleni uNkulunkulu? Umbuzo B. Angazisebenzisa kanjani uDevil lezi zindlela kuwe? Njengoba kushiwe esahlukweni seshumi, uSathane usebenzisa izindlela ezihlukene ukuze azame ukususa abantu uNkulunkulu. Kulolu hlangothi, uhlasela njengengonyama ebhongayo efuna engamshwabadela. Eyokuqala kaPetro 5 verse 8. Ngakho ithonya likaSathane lingabonakala lapho abangani bakho, izihlobo zakho, noma abanye bephikisa imizamo yakho yokutadisha iBhayibheli nokusebenzisa lokho okufundayo. Umbhalo waphansi ufundeka kanje. Lokhu akusho ukuthi labo abakuphikisayo baqondiswa uSathane ngokuqondile. Kodwa uSathane unguNkulunkulu walesi simiso sezinto, futhi lonke izwe lisemandleni akhe. Ngakho singakulindela ukuthi ukuphila ngendlela ejabulisa uNkulunkulu ngeke kuthandeke kwabaningi, futhi abanye bayokuphikisa. Umbhalo waphansi uyaphela. Kolunye uhlangothi, uSathane uziguqula ingelosi yokukhanya. Esibili kwabaseKorinte 11 verse 14. UDevil angasebenzisa izindlela zobuqili ukuze akudukise, futhi akuyengele ekubeni ushiye indlela yokuphila ejabulisa uNkulunkulu. Angasebenzisa nokudumazeka. Mhlawumbe akwenza uzizwe ungakufanelekeli ukujabulisa uNkulunkulu. Kungakhathaliseki ukuthi uSathane uza njengengonyama ebhongayo noma njengengelosi yokukhanya, ukusola kwakhe kusalokhu kunjalo. Uthi, lapho ubhekene novivinyo nezilingo, uyoyeka ukukhonza uNkulunkulu. Ungayiphendula kanjani lenselele yakhe, futhi ubonise ubuqotho bakho kuNkulunkulu njengoJobe? Ukulalela imiyalo kaJehova. Isigaba 17. Umbuzo. Yisiphi isizathu esiyinhloko sokulalela imiyalo kaJehova? Ungayiphendula inselele kaSathane ngokuphila ngendlela ejabulisa uNkulunkulu. Kuhilelani lokhu? IBhayibheli liyaphendula. Kumelwe uthande uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo onke amandla akho. Deuteronomy 6 verse 5. Njengoba uthando lwakho ngoNkulunkulu lukhula, siyokhula nesifiso sokwenza lokho akufunayo kuwe. Umpostoli Johane wabhala, yilokho kushiwo uthando ngoNkulunkulu, ukuba sigcine imiyalo yakhe. Uma umthanda ngayo yonke inhliziyo yakho uJehova, uyothola ukuthi imiyalo yakhe ayiwona umthwalo. Eyokuqala kaJohane 5 verse 3. Izigaba 18 no-19. Umbuzo A. Yimiphi eminye imiyalo kaJehova? Umbuzo B. Sazi kanjani ukuthi uNkulunkulu akalindele okungaphezu kwamandla ethu? Yimiphi imiyalo kaJehova? Eminye yayo ihlanganisa ukuziphatha okumelwe sigweme. Ngokwesibonelo, phawula lokhu kwaziswa kokwenezela okubala ukuziphatha okulahlwa iBhayibheli ngokuqondile. Xwaya izinto uJehova azizondayo. Ukubulala. Exodus 20 verse 13. Nesahluko 21 verse 22 no 23. Ukuziphatha okubi kobulili. Leviticus 20 verse 10, 13, 15 no 16. Roma 1 verse 24, 26, 27 no 32. Niyokuqala kwabase Korinte 6 verse 9 no 10. Ukusebenzelana nemoya. Deuteronomy 18 verse 9 kuya ku 13. Eyokuqala kwabase Korinte 10 verse 21 no 22. Niyabase Galatia 5 verse 20 no 21. Ukukhonza izithombe. Eyokuqala kwabase Korinte 10 verse 14. Ukudakwa. Eyokuqala kwabase Korinte 5 verse 11. Ukweba. Leviticus 6 verse 2 no 4. Niyabase Efesu 4 verse 28. Ukuqamba amanga. Izaga 6 verse 16 no 19. Kuyabase Kolose 3 verse 9. Nesambulo 22 verse 15. Ukuhaha. Eyokuqala kwabase Korinte 5 verse 11. Ubudlova. Ihubo 11 verse 5. Izaga 22 verse 24 no 25. Malachi 2 verse 16. Niyabase Galatia 5 verse 20. Inkulumo engafanele. Leviticus 19 verse 16. Efesu 5 verse 4. Niyabase Kolose 3 verse 8. Ukusebenzisa kabi igazi. Genesis 9 verse 4. Nezenzo 15 verse 20, 28 no 29. Ukwenqaba ukondla umkhaya. Eyokuqala kaTimoteo 5 verse 8. Ukuya empini noma ukungena embangweni yezombusazwe. Isaiah 2 verse 4. John 6 verse 15. Nesahluko 17 verse 16. Ukusebenzisa izidakamizwa nogwayi. Mark 15 verse 23. Nesibili kwabase Korinte 7 verse 1. Siphindela esigabeni. Uma uluthi nhla, okunye ukuziphatha okubalwe lapho kungase kungabonakali kukubi kangako. Kodwa ngemva kokuzindla ngembhalo ekhonjiwe, cishe uzokubona ukuhlakanipha kwemithetho kaJehova. Ukwenza izinguquko ekuziphatheni kwakho kungase kube inselele enzima kunazo zonke wakwabhekana nazo. Noma kunjalo, ukuphila ngendlela ejabulisa uNkulunkulu kuletha ukwaneliseka nenjabulo. Futhi ungakwenza. Sikwazi kanjani lokho? UJehova kalokotha funa okungaphezu kwalokho esingakwenza. Wazi amakhono ethu nokulinganiselwa kwethu ngaphezu kwethu. Ngaphezu kwalokho, uJehova ngasinika amandla ukuba simlalele. Umpostoli Pawulu wabhala, uNkulunkulu uthembekile, futhi ngeke akuvumele ukuba nilingwe ngaphezu kwalokho eningakuthwala. Kodwa kanye naleso silingo, uyokwenza nendlela yokuphuma ukuze nikwazi ukusikhuthazelela. Eyokuqala kwabase Korinte 10 verse 13. Ukuze akusize ukukhuthazele, uJehova ngakunikeza ngisho namandla angaphezu kwavamile. Eyesibili kwabase Korinte 4 verse 7. Ngemva kokukhuthazelela izilingo eziningi, uPawulu wayengathi, nginamandla azo zonke izinto ngenxa yalowo ongipha amandla. Philip 4 verse 13. Ukuhlakulela izimfanelo ezijabulisa uNkulunkulu. Isigaba 20. Umbuzo. Yiziphi izimfanelo ezijabulisa uNkulunkulu okumele uzihlakulele? Futhi kungani zibalulekile? Yebo, ukujabulisa uJehova kuhilela okungaphezu nje kokugwema izinto azizondayo. Kudingeka nokuba uthande izinto azithandayo. Roma 12 verse 9. Ingabe bayakhanga abantu abathanda izinto ozithandayo, nabanemibono nezimiso ezifana nezakho. Kunjalo nango Jehova. Ngakho funda ukuthanda izinto uJehova azithandayo. Ezinye zazo zichazwe kumahubo 15 verse 1 kuya ku 5. Lapho sifunda khona ngalabo uNkulunkulu athi bangabangani bakhe. Abangani baka Jehova babonisa lokho iBhayibheli elikubiza ngokuthi izithelo zomoya. Zihlanganisa izimfanelo ezifana nothando, injabulo, ukuthula, ukubekezela, umusa, ubuhle, ukholo, ubumnene, ukuzithiba. Galatia 5 verse 22 no 23. Isigaba 21. Umbuzo. Yini yokusiza ukuba uhlakulele izimfanelo ezijabulisa uNkulunkulu? Ukufunda nokutadisha iBhayibheli njalo kuyokusiza ukuba uhlakulele izimfanelo ezijabulisa uNkulunkulu. Futhi ukufunda ngalokho uNkulunkulu akufunayo kuyokusiza ukuba uvumelanise imicabango yakho nemicabango kaNkulunkulu. Lapho uthando lwakho ngoJehova luyaluba namandla, siyokhula nesifiso sakho sokuphila ngendlela emjabulisayo. Isigaba 22. Umbuzo. Yini oyifeza ngokuphila ngendlela ejabulisa uNkulunkulu? Ukuphila ngendlela ejabulisa uJehova kudinga umzamo. IBhayibheli lifanisa ukushintsha ukuphila kwakho nokuhlubula ubuntu obudala, bese ugqoka obusha. Kodwa mayelana nemiyalo kaJehova, umhubi wabhala. Kukhona umvuzo omkhulu lapho igcinwa. Ihubo 19 verse 11. Nawe ngokufanayo, uyothola ukuthi ukuphila ngendlela ejabulisa uNkulunkulu kuzuzisa kakhulu. Ngokwenza kanjalo, uyobe uphendula inselele kaSathane, futhi wenza inhliziyo kaJehova ijabule. Lokho okufundiswa iBhayibheli. Ungaba umngane kaNkulunkulu ngokumlalela. Jakobe 2 verse 23. USathane uye wabekela ubuqotho babo bonke abantu inselele. Jobe 1 verse 8, 10 no 11. Nesahluko 2 verse 4. Isaka 27 verse 11. Kumele sixwaye imkhuba engamjabulisa uNkulunkulu. Eyokuqala kwabase Korinte 6 verse 9 no 10. Singamjabulisa uJehova ngokuzonda akuzondayo nokuthanda akuthandayo. Roma 12 verse 9.